na pati tu na nyomana kila siku kwangu kama siku ku na pambana na tafuta do nijikoshero nikipoze ko if you know you know na tafuta do nijikoshero nikipoze ko if you know you know kwani
tunashiba moja acha kukibana kiwa na liwe na joribana tunashiba
shit.